kuba lo mhlaba ngiyobe nawe ntombazana ngisho umdalela yemina ngiyomtshela ngifuna ukuba nawe noma kuthiwa uyakhokhwa lo mhlaba ngiyobe nawe ntombazana ngisho umdala mina phela ngiyomtshela ngifuna ukuba nawe mayo 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 you my sweet you my love is bongi bongi love Mayo, Mayo, you my city, you my love, spongy, spongy love.
Whoa, 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 ngicela umele, sibe nabantwana ababili abathathu ntombi. Funa dlala dlale ngabo labhecekene. Ngicela umele, sibe nabantwana ababili abathathu ntombi. Funa dlala dlale ngabo labhecekene. Choko sisu moya wa Agube njalo mdo Agube njalo
Noma kuthiwa uyakhokhwa lo mhlaba Ngiyobe nawe ntombazana Ngisho umdalela yemina ngiyomtshela Ngifuna ukuba nawe Noma kuthiwa uyakhokhwa lo mhlaba Ngiyobe nawe ntombazana Ngisho umdalela mina phela ngiyomtshela Ngifuna ukuba nawe Mayo You my love, spongy spongy love. Mayo, mayo. You my city, you my love, spongy spongy love. Kushisa la mabanda when we temba la mito. Maye, maye. Gitela siba zibela batandi ndabaze.
Maye, maye.
Afanga felu bala ntombi, ungeza ntoni na. Nala luthando lungaka luvela kuphi ma Singisaba nokwethanda saba ukukuluza ngoba ngikuthanda Ay mina ngisaba nokubamba bazongiphuca ngibambe ngesandla Noma ngabe ntombazana welikude welikude Inhliziyo yami ntombi yokukuphi yokukupha Noma kuthiwa uyakhokhwa lo mhlaba ngiyobe nawe ntombazana ngisho umdalela yemina ngiyomtshela ngifuna ukuba nawe Noma kuthiwa uyakhokhwa lo mhlaba ngiyobe nawe ntombazana ngisho umdalela mina phela ngiyomtshela ngifuna ukuba nawe Mayo, mayo, mayo You my sweet, you my love, it's bongi bongi love Mom